indoda sefike nezibomvu ezimhlophe ngumqala. Akhuluma lapho mfana, akhuluma kwelimuntu. Come now, boy.
Hey, boy.